Umepata mabinti lakini mina piga kama kush. Nimeshika maboys wa Kampala wote nikawa crush. Jina langu ni Diana, nimekuona toka jana. Sasa patumekutana, kila kitu baby we are gonna do.
Upendo, 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 siyo magic, uni upendo. Upendo, 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 siyo magic, uni upendo.
Mapenzi, mapenzi yamenizidi kwa kichwa, ni mwenzenu siwezi.
Mapenzi, mapenzi yamenizidi kwa kichwa, tena siwezi. Akinipa karoti na idandia, na ikula kavu kavu na misamba soti. Umanulia aichani mpaka nyavu. Tude lefti kulia,
kulia,
atakatumie sawia,
sawia.
Na makashe kivibagia,
bagia,
echa chanu ni mwagia.
Take it away.